ukinikela yonke impilo yami kuloleli phupho lize liyofezeka.
Kangazimisele usebenze ngamandla nangokuzikhandla kuze kuyokhaya.
Ngifuna ukuzimela ngibe nento zami ikhaya elifudumele ranzimazinde.
Porsche Panamera dad, tata entabeni, mhlaba ongapheli, ngisalela abantwana dad.
Mana kancane dad, ngisafuna siphile, asekhona amandla, siyobona amazwe, phesheya kolwandle.
Lwandle lwaseDubai, kwelikamela, silale emahoteli.
Umuntu uthandayo, bona ngeze. Nginikela yonke impilo yami kuloleli phupho lize liyofezeka.
Sengazimisele usebenze ngamandla nangokuzikhandla kuze kuyokhaya.
Ngifuna ukuzimela ngibe nento zami ikhaya elifudumele ranzimazinde.
I-Porsche Panamera dad, hlala entabeni, umhlaba ongapheli, ngisalela abantwana dad.
Mana kancane dad, ngisafuna siphile, asekhona amandla, siyobona amazwe, phesheya kolwandle.
Lwandle lwaseDubai, kwelikamela,
silale
emahoteli.
Umuntu uthandayo, bona ngeze.